arda ganni shantame son durat galapatan tatulla dunyala qalle wan ni hojjet kitab ni barre sefi dubbi ni dubbate wan heddu ke safar sujiran akbi isani timbulchan akjere mu fitin jiratan akkan arana gatin qabsani ratti fakkeni tulfatani demoni jiran Martin Luther King.
Say to you today, my friend, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.
Dr. Martin Luther King, Dubbiyan Mantan Dubbar Santa, Garawan Arga, Aga Jireenya Keenya Keessatti Jaalleewwanti, Wanni Jabduu Nan Argu, Addunyaa Tan Keessattu Kaan Ammoo Aga Jirru Keessatti, Nami Walqixxummaa Ta'e Walqixxummaan Jiraachuu Akka Danda'a Jireetin Dubbachuu Jira, Addunyaan Waan Hedduu Irratti Kanaan Faarsite, Mammaas Isaan Faarsan Keessa Tokko, If Malee Dukkantii Dukkan Hin Balleessitu, Jibbi Jaalalaan Balleessan Malee Jibbaan Hin Balleessan, An Jaalal Filadde, Maan Jennaani Jibbi Akka Malee Ulfaata, Baadhee Deemuun Iyyuu Hin Danda'u, Barrisuu Dadhabdu Cewe, Cehuu Dadhabdu Deeme, Deemuu Dadhabdu Looye, Wamtaatee Fuyyuu Durumatti Mumunyuuqe. Mumme irratti jecha nyaapa kenna caala calleessa hiriyaa kennaatti irra nu miidhaa jedhe. Ameerikaatti ardhalle waan Dr. Kingiin faarsan keessa hedduu jira. Ardha guyyaan kasaati nami kun hin ijoollee isaa keessa tokko intala isaa taa'ee geete.
We lost a daddy to an assassin's bullet. We lost an uncle mysteriously in his swimming pool.
Akkana jette Dr. Benz, abba keenya rasaasa namaatiin dhabna, akaaku keenya akka mamaatti haroo keessatti dhabne, waan jennaan waan ijjecha sana akka dansa waan keessan beenneef jedhe, kunin ammoo ilmi isaa sadeessoo.
Just a couple of days ago in Sacramento, we saw a young man gunned down, holding a cell phone.
Akkan jenna yoo sanallee gurba tokko ka bilbila harka qabu Sacramento keessatti galaafatanii argine, dhugaan argamuu malte. Dhugaa kana immoo ammuun feenaa jedha. Abbaan ijoollee kanaalleen Dr. Martin Luther King abbaa amantiillee nama amantii kiristaanaati paasterii dhugaan jiraachuu malte nami waballeessee balleessaan gaafatamuu male addunyaan dhugaa qabaachuu malte jechuu dubbachuu jira. Dr. King dubbii kana ammoo lubbuu dhabuun aguun xiqqaa tokko eegee of ta'een dubbate. Guyyaa jajjabaatti na dur jira. Wanni feetallee hin jiraatti anumaan ta'u, homaattu hin dabalullee. Maan jennaan an fiixee gaaraa gubbaa jira. Homaattu hin dabale wanni feetallee na durufte. Anilleen akkanuma nama lubbuu buluu fedhu keessa tokko taatullee sunii jedheetiin hin wareeru. Homaallee ittiin daru. Hujum waaqa qofa hojjechuu fedha. Akkanin gaar koree kooffee gadi ilaalu waaqina tolche. Koffe sun gad ilaale jennaan ammoo lafa waaqinaa kenna arge. Waliin achi ga'uu baannullee akka gumiitti akkummataatti achumaan geenna walumaan geennaa jechuun dubbate. Dr. Martin Luther King yoo dabalmaan nama irratti hojjetanii dubbatu bara nama gurraacha akka horii baasanii gabaa gurguratan sun keessa nama qabsaa ta'eetiin dubbate. Adiif gurraachilleen akka ilmaan nama malee bifna isaaniitiin ilaalaniitiin dabsummallee jechuun dubbate. Kun hoogganni shantamaan duubatti ardallee addunyaan walqixxummaa inni dubbataan dubbachuu jira.
Say to you today, my friend, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.